This is awesome.
Friendly. Ni pige gita keyboard, I will sing a swear. Ni imbe tamu melody, I will take from there. Remember to kuzi todi, ukumbuke we. Ni fosi nili prekodi, ni ishina we. Ni meridika mtoto we maridhawa, kwa umbo. Patashika chinji kagawa. Kiungo, mana kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani. Kama na kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani.
Oh my sweetie baby, I miss you.
Umebeba moyo wangu,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Ronogesha kwa chachandu,
I love you.
My sweetie baby, oh.
Salima, papi kocha sea Salima.
Sea wa miparo.
Aha, Naima. Kweli Naima, minibisha kisakaina.
Muziki.
Ule mtupa mchideo, chideo na mchideo. Nilikuona kwenye chideo, chideo na chideo.
Kamcheza jika pewa ndondo, mikwako kukumdondo. Penzi upofu mweza kochongo.
Penzi yo, my sweetie baby yo.
Umebeba moyo wangu,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Ronogesha kwa chachandu,
baby, 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 baby. I love you.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, oh. Naogonjwa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Moyo nitaubeba,
yeah. Naogopa ugonjwa moyo, oh. Naogonjwa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Ukuwacha na anza.
Awesome.
Now go pa ugonjwa moyo, au ugonjwa moyo, au ugonjwa moyo, moyo nitaubeba,
na
ugonjwa ugonjwa
moyo,
au ugonjwa
moyo,
au ugonjwa
moyo,
ukuwacha na.